makayose mwali bafye wino wino teti twipushe pa mulandu imwe mwali ba inshi kushonse mweli sawa makayose mwali bafye wino wino titwipushe pamulandu imwe mwaliwa ishikushonse umulopa wa Yesu ulaposha malwele umulopa wa Yesu ulatalaliko mutima wandi umulopa wa Yesu ulasamba imemu umulopa wa Yesu ulanchingilila Chishibishe walivelela ifya kupipa lesa wakoselela kulimwe bolesa tukafwilemo imwe mwelesa chitwe mambo mwaitile washikulu mwaitile avana mwaitile avaumbe mwaitile avana kashi ichalo tukeseko pamono kuti umulopa washila
from ckmusicpromos.com.